jambo ni pesenti moja. Jambo ni pesenti moja. Jambo ni pesenti moja. Jambo ni pesenti moja.
So if you don't have any of my records, go over to your friend's house and take them.